Khotso mamedi sentse go amhela lenaneo la rona la letse memetsotsong ena e supileng ka mora hora le shume le motso le mong re le bohame mahadi ka ditabatso a re fileng tsona le bohale yana sister Patricia Finn le father Chris Townsend ka melaetsa e menate le ka thuto tse ntle tse ntse ba re fa tsona a hore le bohape le bona bokganya ba ileng ba re tsosa go seng ka diprogram tsena tsa mona a go monate ke Radio Veritas which bring the good news for a change ka lebitso ke Mohohlo Maselwane. A ke mamedi sentse ke go amohetse Phuthegang ka ho jwa motšheso go a tšhesa ka mona ka Gauteng ka mona ka Johannesburg atšhe ke lena le ntshang kwena ka bodibeng wa tseba ho ke mathata fela go tlaloka ke ntho tsa teng ka studiong ka mona ga ona le di-aircon di robeile o kula bona fela ke check ke ntho tsa teng go ntse go ya pele ga ona mo go senyegileng teng e re re ke re buleng ka sefela tlhe re re motseng wa Morena Papa. Re le boga sula sena se monate se re spinetsweng he ke ma Cecilia Samaria kwana re bolokele Morena Papa a ka go mntate o re phete hape fela verse ile nngwe fela motseng wa Morena Papa gore matsatsi ane bile re ke re mohopole Morena one wa rona ntate a halalang jo le ka ntsa gahlaula metseng ya ka mane ka South America.
Yeah.
re a leboga gape tle bana beso ka sefela seno se monate he wa tswa ke gona ke utlwa re bolokelwe mopapa wa tswa nna ntse ke re re bolokele mopapa o re bolokelwe mopapa leqosa la Jesu Kriste a wa tswa re a leboga ke botle ba nyeo ba radio jalo bana o utlwa jale re kentse dintho tse na mona jalo o utlwa gantle re bolokelwe mopapa leqosa la Jesu Kriste mme re a mo rapelela re morana modimo a re bolokele yena jale ka gantse a gatlhaula ka mane ka Mexico go na le clip e nngwe ke e ratile mono mo go na le ngwane eno a ya ditseng godimo a wheelchair ka nnete ba ne ba batla re mopapa mobo ka nnete mopapa Francis ka re ke ena ke motho jalo ka motho ba gae a ya go ena e le mo aka ngwana eno mme re a leboe ka morana modimo a ka mo maatlafatsa bodiseng ba ntse re tswela pele go rapela le bona ba bishop ba rona ba gore ba filweng ke kereke mma rona gore ka nnete jwa le ka e le batlhatlhami ba petrose mona didiaseseng tsa rona le mona sedikeng sena sa rona sa kore le lefatshe ka kakaretso re ke re ba rapeleng a re rapeleng badisa ba rona rapeleng ba bishopo ba rona re morana modimo ba etse gantle ba fe maatla bodiseng ba bona ba matlafatso ba sireletse o bane le bona jwale le ka mehla e sa feleng gona jale ga ke re mameleng gape re ke reye ka mane ka thema ka mane obane re batla go kokota ka mane ka archdioceseng ya Johannesburg re ke re batleng tate Odilon Molapo a tlete a re qoqele gobane gona jale ka e sa lentse re bua ka taba ene ya pilgrimage jale e tlaa ka mane ka boipatong gona jale go tlwetswa taba ya go bitsa batšha ba archdiocese ena ya Johannesburg letsa gore moareka bishopo wa rona ntate Buti Tlhagale o kopile gore re ke re inaganeng ka taba ena ya go gaga sefika le pleke mo re kang teng re le bakristi mo re ka fumana nako le motsotso wa go rapela le morena modimo wa tseba tulo mo re ka dulang teng ga golo ebile nakong gape ena ya mogau e re ebile ntse ke botse jwale ka go e tsagala tsenana go na le dikereke tse go butsweng mamadi tse bitswang di-pilgrim churches na ngwaneso ya re mametseng le o nka boikgathatsa gore le e mono na ke selemo sa mogau this is the year of mercy na re a ya dikerekeng tseno le di-diocese ka go fapakana ka tsona ke a utlwa ka Marian Healy mane ka sontaga go ne go bula officially le madi mobishopo ntate Dlungwayo a bula Dlungwane a bula ka mane ka dioceseng ya gae ya Marian Healy cathedraleng e manemane ke St Joseph gona mane Marian Healy o ne a bula le monyako o ne o bula semmuso dikereke di butswe mamati a butswe na re a leka go ya mono kereke tsena tse go thweng ke di-pilgrimage churches na re a go tsona re ke rilwetsa dithapelo re le rilwe ipatla re ipatlisise re ke rile bua le morana modimo dipelong tsa rona bane tse dingwe tsa dintho tse re tlameleng gore di etse ke gore re ke re ikopanye le modimo metsotso gantle godima tlhogo e lesome le metso e robedi ka morago ra lesome le motso le mong ka lebitso ke motlho masalwane lenaneo la rona le bitswa letsemeng wa tseba he mantaga o mong le o mong le labobedi le leng le leng ke nna le lona re kopana mona ka maqhubu a medium way 576 re kopana gape le go DSTV ao wa re tshwara ge gona mono audio DSTV 870 kapo wa otla mono www.radioveritas.co.za ao ke ntho tsa teng mono ao re ke Radio Veritas which bring the good news for a change e re re ke re kopeng he bane ba ka mane kwa thema ba ke ba re bilele jesong ke nika wena ga ntse re kokota mane re ka o fumana ntate Odilon Molapo ntate Molapo ke a tshepa mo o dutsitseng o dutse gantle jwa le ngwaneso
Oh,
Raleba kwari eno ya spring tika mono Jesu nginiga wena, Jesu nginiga wena, ya kulgazi ngalisi skati, senta ulo. UJesu ya strela ya kutisiki sibwele, kunkulu nkulu, siti nkulu nkulu suonile. Rentse di bi, rentse di pausu marana mudimu, mekereke hape erina na kuina ya kuchela kwa. Raleba he, ka sifrasim se monate, luna baka mono, ka spring tika mono kwa tema. Ela nga temo lapo, kwa wanesu.
Kgotso
ntate. Go Jesu Kriste ntate.
Le Maria Sonans go ri ntate.
Ngwaneso. Wa tswa ke ntate hanyantsi ka mokukutwane maona antsa le teng. Tlo ka tswana ntate waka.
Ntate re a leboga monyetla o ne o re fa ngwana ntate Maselwane.
Ntate.
Hantle ntse ke ho hopotsa ba Kriste bohle ba Archdiocese ya Johannesburg.
Mm.
Empa ka mogwa o kgetheileng ba cha bohle ba kereke hore hona le ntho e bitswang ho thwe ke Archdiocesan Youth Marian Pilgrimage e ile o tshwarelwa mola perishing ya Our Lady Queen of Peace bophelong bophelong Vanderbilt Park dinareng ya Val ka la 27 kgweding ena re leng ho yona e leng hore ga se moqebelo o ne empa ke moqebelo wane o hlahlamang mme ka nnete re kgothaletsa le go gopotsa batjha gore ena ke kgolotso kapa challenge e go ne re fuwe ke mo Archbishop ga re ne re le pilgrimaging e tshwanang le yona ena e neng ke le Boksburg ya ba gore ga ke bone batjha ke kopa batjha ba ke batle thapelong gabe ke babe le appointment le mmarona Maria Mofriko ba ke batle go bua le ena ba mo kope gore a ba rapelele a ba rapedise jale ena ka mokgwa o kgetheileng ge e bitsa go ke Youth Marian Pilgrimage ntate gona ga go bolele gore batho ba bagolo ga ba amengwa ee batho ba bagolo ba mengwe le bona mme tshebeletso ena ntate e tla qala goseng gantle ka 9 o'clock mo are ka bishopo tla ba qala ka mmisa yena ka sebele ntate tlhagale le baprista botlhe ba tlabeng ba mo potile kapa ba thusana le yena ka letsatsi leo mme batho botlhe ba tlileng ba tla ba le monyetla wa go fumana maipolelo ba be le monyetla wa go begwa matsogo ba be le monyetla wa dithapelo tse kgetheileng tse re tlang go di etsa ka morago go mmisa tse tlabe di lebisitse go mmarona Maria Mofereko nje re bitsa gore ke public devotions to Our Lady
eyantate
ke leka go tlhalosa fela gore ka nnete go tla bona le tshebeletso e ntle empa go tla bona le session gape-gape e kgetheileng ya batjha moo batjha ba tla fuwa monyetla wa go bua le go botsa ka tumelo ya bona e catholike gore ga ba tlowa mono ba be ba tseba gore ka nnete ke nako ya karisima ke nako ya lente go na le se setsa seo ke se fumaneng seo ke tlang go aga moya wa ka ka sona jale re a ba kgothaletsa jale ka ga o qeta go tshwan tate gona jale tsena o buile ntho golo ga o qala mona ba gore ge na le diphoso mme re tlale re kgutlele pelong ena ya Jesu bane mmarona Maria Mofereko o re sutisa tsela mme go hulela go morago wa ga emogela Jesu
ntate
remona ntate go ipiletsa go batjha botlhe ba diocese ena ya Johannesburg le batho botlhe ba boithatelo bo botlhe gore ba yo ba teng pherising ya bophelong ka di 27 tsa February se batla go batho ba fitlhe go seng ka bo 8 le gore re lokise bodulo re lokise go bona gore na mangwe o etsa eng ge kore ka nnete gore re tlaile mosebetsi o motle ke letsatsi la thapelo ga ngata re ba le di-session tse pedi mpa kgetlhong le nantate re tla ba le session e le nngwe gobane ke rata gore batjha ba rona ba seke ba phuthologe ba iphumane ba ena le monyetla wa go rapela ka mokgwa o tibileng o ba sa o tlwaelang go tla ba le tlhompho ya sakramente e halalelang go tla ba le tsela ya sefapano jalo ka ga e le nako ya karisima e tlang go etsiwa ka ntle ba tsebang jarete ya bophelong ke jarete e kgolo gagolo e tla re fa monyetla wa gore re etse tsela ya sefapano ka ntle ka mono ka tsela e kgetheileng
ntate
re ntse re leka go bontsha swabo ya rona ntate
gantlentle ntate ke leka cheche ga ke leke ke kopa momamedi re ke pele ke tla momamedi o mametse lenaneo la letsemeng ke bua le ntate o dilone molapo go tloga ka mane ka departmenteng ya evangelization from the Archdiocese of Johannesburg mme ntate o kgothaletsa batjha go ba teng nakong kapa moketeng ono o tla bang teng kapa kopano e ne e tebang teng mane bophelo ntate oe ke kopa re ke re bua hanyane ka batšha gobaneng batšha a ke re kgothaletse go invite batšha gobane ga ntse re re nyeo batho ba bagolo bona ba tla tla ntate a re targeteng batšha ntate tle ko bue pelong ya motšha
ee ya ntate ka nnete motšha o ko gopole inkele fela mohlala wa bana ba Fatima gore na e ne ka bantho monate ga kakang go wena o le motšha ga maria moferekana ka itlhaisa go wena a fana ka molaetsa ya ba o sebedisa wena o le motšha gore batho ba bangwe batle ba tseba go tlhola phologo ke monyetsa wa gore le wena o le motšha go tho o gopole morana modimo wa gago metleng ya botšha ba gago ga e ne ka ba monyetsa ona wa o sebedisa gantle ngwana beso a motlha gore o tlo se ka ba latelo ke tumelo ya gago o itsebe le mo o emeng teng dimpho le dikrasia tseo maria mofreko a re seonolofatsang ka tsona empa gagologolo maria mofreko o a ba seonolofatsa batšha o bane gotlhe mo a itlhaisang teng bona bernadeta ya galalelang maane luo go ne go bontsha fela gore maria mofreko pelong ya gae o na le tulo e kgetheileng bakeng sa
batšhabatšha
le kereke ntse e kgothaletsa gore batšha kereke e re lona gobane ka o sane ke lona letlabele le baetapele ba fetang ba ka jeno le kereke ka jeno empa boetapele ba kereke bo tla matsogong a
lona ebile gapeng tate ntho e nngwe ne ke leka go itsho ko gore wa tswa batšheng mona mathata ke gona mo a leng teng mmekore mathata ke gona mona mo a leng teng batšheng ba rona
ke gona mo mathata a leng teng ge ba le batšha ba nang le bothata ba dithetefatsi ge ba le batšha ba nang le mathata a gore ga dipelo tsa bona di senyeile ba utlwile botlhoko ba re ba nagana le go ipolaya
dikamano tsa bona di-relationship ya di sebetse
dikamano tsa bona ka bo bona ka lebaka lang gobaneng ka nako engwe ge tsamaela thoko le morana modimo
le dikamano le mesebetsi ga iyo ditšhelete ga dio go a kulwa batšheng mona wa tsa ntate re pata ebile motho mo o kile a bua puo nngwe ga ke tsebe ke ache ga e tlhotlhontshe ditsebe motho a re pata bana ba rona ba golela mobung jwale ka ditapole jale motho mongwe gape a tswela pele gape a re he bana ba rona kore obile o re pata bana le go feta batho
bagokula
lebaapata bana momamedi ke bua le ntate Odilon Molapo go tla departmenteng ya evangelization dioceseng ya Johannesburg metsotso gantle godimatlhogo e mashome a mararo ka morago ra lesome le motso le mong lena ke lenaneo la rona la letsemeng ntate Molapo ke kopa re ke re bueng wa tsa ebile ne o ka re taba ena gantlentle ebile o ka ba motšha e mongwe gobane batšha ba na le puo ba buang ka yona o kula bona ga o etsa advertising tate ke sitwa jalo go rekisa dintho mona go na le sesepa se itseng tate ga o se rekisa mono ore sesepa sena se tloswa maswabiswatswago ba re ke ena go tsutsubana sefatlhegong mona
namong
tate jalo o sitwa go nka nna le wena gobane a sentse seke ke sa sebetsa o tlamelong ke motho wa motle ya ikemetse ya dinama
tsatsetsentse motlhankana molaotho ke dilan naika ba ya mo tseba oampe a be le naneng ke a kgola la segoa motlhomo o tla boetsa saela gape-gape ka jeno tena go ne bua father Charles Uloko empa dilan o tla boetsa saela gape-gape obane ke ene a sebetsang lefapheng lena la kore departmenteng ya batšha empa le batšha ba bangwe botlhe ba leng teng ba na le gona go ka kgothaletsa batšha ba bangwe re ntse re re ga re thusaneng ba re thuse gore batšha ba tsebe mme banke monyetsa banke setulo se leng sa bona le sebaka se e leng sa bona se ba tshwanetseng ka gare o
kereke and re ke re kope
bašhaare sebedisana mmogo le youth department go bona gore mosebetsi ona wa tswelela
ke ntate gore le bona kore gantlentle ga ke nyatse tlhe ntate molapa ga ke nyatse ka gotlhe gobane bašha ba kgona go bua gore ba kgona go
fitlhelelaya
bašha o kula bonaebana
le kopano mona mo go notlile bašha ba ka fetang lekgolo ke kgona le mašome a mararo ba tlile kopano go tata lokisa le go bua ditaba tsena ba sa diperišeng tse fapaneng empa ge se re etsa mogore fela botlhe mo e ba monyetsa kapa molaetsa o ne ga o se o fikelele le batswadi ba ebang ba tseba go bana ba bona ga ba tsebe letho ga ba sege letho go bona ka taba ena ba se ba ba kgothaletse
ntate
yona ke nnetse ke mo namogegeng ge tla ba fale monyetla wa gore ba ke ba tlhaitse lentse motlhaletsatsi le enono moaraka bishopo a le teng baporista ba le teng ba ke ba arabe ditaba tsa bona ntho e kankate ke sime mone babishopo ba e tshwarang ga ba na le
batla a re tswelepe gape ntate o kareng a kopa o boeletse ge sememo seno
sememo sena ntate se re sa trata sa di 27 of February go tloga ka 8 o'clock oseng mme sa o tala ka 9 o'clock moaraka bishopo o tla ba le teng mme o memme batšha botlhe ba diocese le batho botlhe ba bagolo ba na le boithatelo bo botlhe gore ga re ke re tlo o rapelang le gopole gore ga e le gantse gantle ge ntse re etsa go batho ba tlhokomele gore a se tsaya se sengwe na rona re tlotla re gaga shrine mme shrine ena batho ge kgothaletsa yona ka gore gegeng batho ga re beng le maeto a thapelo a yang go maria moferekwa ka dibaka tse e fapaneng ka letlhonono ntateng ka tsho ka phatlha e phagameng gore ge se re fumane sebaka se se tle ka mokgwa o tshabegang maane tulong e go thweng ke Magaliesburg ke rekile tulo e neng e bitswang go thwe ke Camp David e ne e le tulo ya majuda jale re e rekile ntate monono ke moo re ile go tlhoma shrine ya archdiocese ya Johannesburg ya maria moferiko
mme
ke rata gore ntate ke sakise ntlha ena gore batho ba utlwisitse gore ga re bua ka shrine ya maria moferiko e ile go ba mona mo ile go ba teng ga re bolele gore batho re se ka fela re tšhakela marona maria moferiko bongome ditulong tse e bang re tlwaetse go ya go tsona di kgetheile agolo ditulo tse enono ga gona motlhare tabe re emise batho go ya teng empa rere le rona re le archdiocese ya Johannesburg jalo ka di-diocese tse dingwe re be le shrine ya rona e leng sebaka sa thapelo moo re ka rayang go le gaufi go se go le gagolo
ke
ntse re kgothaletsa gore borapedi o maria moferiko le go itlhaisa go yana dibakeng tse ka bongome moo a itlhaisitseng ka boyena ke tsanne re eng botlhe
wa tsewa ntate selemo sena ke selemo sa mogau go na le dikereke tse kgethiweng ka ra diocese ene ya rona gore batho ba ke ba ditšhakele tse ntseng di-shrine jalo-jalo mme gantle ntle taba e kgolo ntate jale ka setsha seno se se fumanwe re a leboga ke gona fela re kgothaletseng bakriste ba rona gore a re beng bakriste ba thapelo re seke beng bakriste ba sontaga fela ke ne ke bua ka sontaga ka kere ke mane o kula bona ba bangwe ba re ba jale seke bona se ba gagabetse tshwarelo ntate ba se ba gagabetse mekete yane ya paseka ka re batho ba modimo re na le we still have 5 more weeks tsa go itukisa
tlhego
itukisa tlhe kore ka utlwa ntho le tšhaileang kusa botlhoko le se le shebile mokete wa paseka fela tsena tse dintse ga ke utlwa motho a re re itukisetsa jwa maipolelo re itukisetsa jwa tsela tsa difapano re itukisetsa eng ba warrity he re long ka di-procession tse tswang ka di ya kae ka re bokriste ba rona ga se demonstration ga se manifestation we have enough of ditoitoi ntate tse e tsagalang mona
le mesebetsi ya mogau ntate ke batho ba bakae ba repotapotile ba nang le ditlhoko tsena tseo kreste a reng ga lekalaetsetsa
kore ka nako ntate ke
bonamogau
ntate gona jale le nang le dibeke ga ke utlwe motho a le mong e re tsela tsa sefapano re change-a jwang re le bakriste re etsa jwang di-adoration re etsa jwang re batla go check-ela dikula bona se re le warit re tlata re robala bosiuna ka kgeleke ga se fela bokriste bona borona ke bokriste nna ke bona it's more superficial the more re etsa dintho batho ba re bona kaeka ke ka o tare ga re qeta mo and then
ke bona lebaka le nang tato tla fumana ga go entse le ntho e kang adoration e ka re batho ga ba utlwisitse le gona adoration ke eng ke mona mo motho mong a neng a re o bone kataga motlhomong ka nako nngwe beile nna rona maria moferiko ka go tibo le go feta le mogana jesu empa e le fela go sa utlwisitse ga batho gore mma rona o re hulela go mogena go morawa gae mme morawa gae ke yena e leng the ultimate ke gona mo go tshwanetseng kotle re shebe teng
yes.
ke mo re tshwanetseng kelelelo tsa rona diketelele di ile teng le yena re rapela ge mma rona maria o re rapelele go bane re ba etsa dibe
o re rapelele bane re ba etsa dibe mme galelamma modimo o re rapelele pray for us o holy mother of god that you may be made worthy
pray for us sinners
yes o bula bona ebile entse ele hantle bona ka sesotho re se rata ngwana ke se rata masona
ha mo na nnete fetse nyene nda se rata ngwana ke se rata maso
eh jwale Jesu o ile a re fa Maria a le sefapanong Maria ke marona mme rona re le bakriste ebile ntho e kgolo eo bakriste re tlamele re utlwisise re le makatholika kore ga re rapele Maria molao wa morana modimo o re re tla kgomamela modimo a le mong fela mme Maria re ya go modimo ka yena bone e le mma modimo eo rileng ebile re na le sebete re iteta difuba tsena tsa rona bone Jesu o ile a refa Maria a le sefapanong le history e kileng ya bateng ke mo le tshwanang le ena
ha Jesu impena le shrine na rona le bitso la yona ntate ile our lady of the immaculate conception
ke ibile mareka bishop o nepile hobane diocese ena ya rona motsietsi wa yona morapeli and the patronage ya yona ke our lady of the immaculate Mary Immaculate jwale re tshitlile diocese ena ya Johannesburg mosireletsi wa yona ke Maria ya senang sekodi
ndaba
South Africa ena ka ofela e beilwe tlasa tshireletso ya Maria ya nyolletsweng godimo that is why ka di 15 tsa August South Africa ka ofela robana re beilwe ka tlasa tshireletso ya Maria ya nyolletsweng godimo fela rona as diocese ena rona re ka tlasa tshireletso over and above ba halaledi ba hore dikereke tsa rona diperi tsa rona di bitswang ka bona re beilwe di okametswe ke mmarona Maria
mofereke ke lebaka le nagage ntate ge kgothaletsa batšha botlhe gore ga ke re fumane le monyetla obae ge tshaba le go ya
maipolelongle
monyetla ke ona gore batšha ga re ke reyeng maipolelong ka sebete gobae bapriste ba tlabe ba le teng ba le bangata ba tletse mo tata mamela maipolelo a rona gore re gotlele go morena ka nako ena yaka
gesinako
ena ya land
ntate wa bua taba e nngwe ntate wa bua taba e nngwe bakriste ba tshaba maipolelo re tshaba maipolelo bana beso kore re tshaba maipolelo
maipolelo le ona ntate a batla o ye monono ka pelo e swabileng e le ka nnete o seka wa etsa fela gobane gore ke ya maipolelo gobane wa etsa bona go fitlha molao o dio dipata tsene tse o tshwanetseng be wa di tlaisa
wa tsewa ntate kore ke bomadimaantse
re bua tsona tsona tsentse tsene tse boima tse re tshabang go di bua ga e ba re swabile e le ka nnete
ntate molapoi ebile pholo ya rona e kgolo go gore e tle e etsagale ke ga re ya setulong sane sa mogao maipolelong bona mmiseng wa ka jeno ga ke tse ba e bano soile mmiseng wa ka jeno efangedi ya ka jeno re rutiwa ka thapelo ya morena mme qetelelong Jesu o re ga re tshwarela ba bang diphoso tsa bona le ena o se a tla re tshwarela o re ruta thapeo re le rapeletse nana qetelelong ya maqetelelo tshwarelo ya dibe tsa rona e tla ba ga re tshwarela ba re sitetsweng
tshwagelalo ntate o mo bone mopapa wa rona a nyenyeletswang ke moya o galalelang selemo se re leng o tsona ke sa mogau sa go tshwarelana
oele
ntate e ga re ne re kampa ra utlwisisa ka mogo morena modimo a re tsetsa mogau ka teng a re ratang ka teng
morena modimo o a re rata mme o tla nna tswela pele a re rata ke ka go kereke gape selemo sa even sa 2016 re iphumana re le setlheng sena sa karesima mo kereke mmarona ka kopo ya lentswe la morena modimo a re boelaneng le modimo a re kgutleleng go modimo re re e modimo re ile ra etsa dibe re ile ra o fosetsa e ke ratile efangedi ya sontagantate kore ebile ke rata gore ke re re kene re legwata teng mme ga re legwata teng jena dintho a dingata tse e tsagalang ga e bane morena modimo a ile a lekwa nna le wena re tla ba jwang mme ke rata qetelong ya efangedi ntate satane o ile a kgutla a re ke sa o tlwela motso ula motlwela just for time being it was not permanent jale le rona motlhomong re le bakriste a re itlwaetseng go rapela re leboge morena modimo ka mo bishop ona o rena ntate tlhagale gore a bane le a re fe ntho e tshwanang le ena go gore nako e nnyane le e kgolo bane ntwa ya rona keng ke ya moya
mmere
sita gore re ametse jesu ebile se re dula fela re tlwantse re tlamehile re dule thapelong
na go nyana la ile le kwanta te rona re re le bomang
ah rona ne re le bomang
re ka le bomang
me ke ka go ka jeng ntate fela ntho e kgolo ke rata buile ka maipolelo
bana ba se
are ke re bana le moya wa tshwarelo re be re maya wa tshwarelo Jesu o ruta taba e kgolo ka jeno motlhomolo hona re ya kwana ba tsha ba rona batjha ba rona dintho dingata le bona ba utlwisitswe botlhoko motlhomo ke batswadi ba bona o mo motšha motlhomong o re mametseng ore na ga tsebeng tatae ke mang o mo motšha o mo o re motlhomong ga tsebe ore mmae ke mang o mo motšha o re hek nna keng o kare ga ke letlhonolo ga ke sebetse gantle sekolong keng o kare ga ke fumane mosebetsi o mo sa motlhomo o na le le moya wa tla go ipolaya o depressed ke depression ke ntho tse etsagalatse re phelang
karatse
phelang re phela ka ra tsona fela ga modimo a le teng a retelela pele tsotlhe di tla loka ntate a ko
phetengba letshwarelo moeng wa rona dipelong tsa rona ga ikemisetsa go le rona ge tshwarela batho e le ka nnete le ka tiyo
and ebile ga re rapela re tloeleng obe sa le ntse ke re morana modimo ke kopa ko chenchen tate molapo ke le maselwane ntse ke re chenchan molapo o mo chenche motho eno wa batho a ka tshwane le batho ba bangwe o re ga re bala Luka chapter 6:26 o re re rapelele ba re etsang gampe re tlhonolofatsa bao e leng dira tsa rona re ba rapeleng re morana modimo ke yo motlhanka wa gago keo gobaneng tate qetelelong ya maqetelelo ga gona motho a entse motho ga kena motho wa ka ntate a kena say my people ga kena batho ke ma modimo ke ena e leng wa rona re dibupua re di-commodity tsa modimo o kula bona mme ga baneng dintho di re tlola ke lwana le kgeni mo onang tate kapa re sa utlwane ka mabaka le wa tseba a tsejwang ke nna le ena ke nne ke re morana modimo kenekeone
gona ntwa basotho ba na le puentle ba ga ntwa ke ya madula mmogo
ntwa ke ya madula mmogo
mme ga e le ya madula mmogo ntwa e tshwanetse e fele ka nako e nngwe ke nnetseng tate ka nako e nngwe re gatana dikgona ka bofokodi ba rona ba botho
omane re le batho ke ntate
empa o ele se ga re ithuteng go tshwarelana dintwa tse ka gaga kereke ka mona dintwa tse ka gaga dikopano ntate ke ntho tse utlwisang botlhoko rona botlhe ba tshwanetseng ebe re bone motho e mongwe o ya re nna ebile ke bete re ke sa eng kerekeng bakreste bagopo o mongwe a re ebile o fete ge nna ga ke sa kena dikopanong batho ba dikopano ba gopo o feta rona ba sa kena
dikopanong wa tsa nna motho ya jele ntate ke na le karabo easy for ena motho ya
tlalaempa ke sa ditshwane tate o bontsha fela gore bare ga re mohlala o motlhe go bona
yes be butle ntate no ke merita o ke nngwe e batho re e sebedisang go batla go tsamaela gole le morena modimo o kula bona
bao mosebeletsa ka tsela ya go mosebeletsa dikopano le
lekerekengnto re batlang go etsa ka nako nngwe ke gore o timile hitara o beka re hitara man mak ba re ke ntho ee ntate o ka re peka tori mo le mo re leng teng jale ke o motho a fitlha o tima dintho kgele go a chesa ka mone wa tsa ntho ne ga di sebetse ntate tsa jale o ka re ka ara mmeotsa ga
containeromere tsa e rapelela lebele air conditioner mo
a ke o eletsetse o eletsetse
tsa e rapelela e kopetsatse o mme marona maria moferiko
no we let it that we could say good ajari ke re peka tori motho se ke na so ntso phela ntate ke a tsware ke metsa di jana se ke kere ke se ke phela tshe we ne
ya
ntate mamela ntate ke nete wa tswa bile ne khanya o qeta o tswa mona o re re ke re kopele mo mamedi mohlomo ya karata ngo phone o santana o dutsi jwa le mohale mohlomo ya karata ngo botsa dipotso re kopa ba mamedi he ba ke ba phone he mono ke ba tlotse le dina martsana tsa di phone mona na ke tsebe phone mona e bitse ba mamedi jwale tshe ga ona taba ke ntho tsa teng ke 011 a go engwe le mole ka pele keni eyeyey wa tswa ntate ke chake ditsietsi tse tsamayang le nyemo ba tlheka batho ba mona ba tlheka ntate ba tlheka 011 452 7115 ke momamedi o ka nna founa mme sandi o kae ka mono e scheme ka mono o ka nyeo wa tswa scheme o teng mme maphungola o teng ka mono e bompho mashele a kitse kapa sentse ebile ke mpho mashele le kae founang ka pelong ka mona e tlotlang ya Jesu ga se batšha ke o momamedi o mo sentse a founa kgotsa momamedi le kae mme dumedisa le ntate o ntsa go mametse mme
ke a le dumedisa bontate
kaofelaphamisaletsana
re ya ga bonye
eya mme
o boetse lentsi le le berate le ke tlhola kekisale ke pepotla
eya mme
ke re a gona botho wa botho lefatsheng
eya mme
wa boa gate wa re gona ke wa re batho ba tshaba setlama ebe bomme ba kene dikopanong gore ba tle kgone go sebeletsa kereke ba tsamaela kgole kwa gore ba bue hantle ka mokgobuang ka teng tsatsa buile gore bo mme motho o reng kampane ka dila ke se mokreste kampane ka dila ke sa e kerekeng ka gore ba tsena le tsena le tsena ke la ka lenta
thank you o motlwile ntate molapo o motlwile
a ke o lang ke mo kala fase ha nyane ke mo pili
e ya ntate nna fela ntwe eneng ka le ka ho etshe ke araba mmera le boha mme ka mono hona le ke mo medi mo wa ke nang hape ke a leboga mo mamedi a fone gobane ke nnete re ba batho ba modimo ka ofela re sitwa go gore re re ga re batla go kena dikopanong ka rona le mathata ebile mme ke a leboga ngopoditse gobane ke a setse re bana le mathata ka difene ka mona gobane ntate motho ga re a ke batlo ya kerekeng gobane go na le ditaba ke na le karabo e simple for ena a re shebe malapa a rona
tlentemalapa a rona ntate ke mothalo
motle mo go na le mathata kare and-e ke mang ya kileng kgeleke ga ke sa batla go ba ka maselwana go ya ka mokgwa ditaba di leng teng ka teng ke batla go ba ga phadi kapa gapo molapo malapa a rona re didutse re didutse jele ka kerekeng ka mana ga etswa ke mangeloi motlhomong tlo o tlo lokisa go gore ke tshaba go kena kopanong ka gore go na le ditaba ke bona e le e nngwe ya merita oke ya satane e a kgelosang batho ka yona tlo gobane o tshwanetse o di bone tlo o tlo lokisa fela
le nako ena ka resimantate ke nako e ntle ya go itsosoletsa moyeng tabeng tse kang tseno no morena o batla ko sebeletse jwang
morena o batla ko sebeletse jwang
ke eng se o nthoma gore ko sebeletse ka esentse
eke ntate tshwaraganyane ke o momamedi mongwe a kena kgotsa o mamedi ke o amoela lenaneo la rona la letsemeng mme ngwanetso a kere ke maketse ro kae mmantla ka tsona sandi dumedisa ntate ka mo mme
ke a phela mme o kae wena
e ya mme
a se gore ga re le mo dikopanong gore we are holier than other people
that's right
because re nyako gola moyeng gore le rena re be closer to god and because mo go na le mo bible e leng modimo re le I'm here to divide you not to bring peace
Yes.
So mo division eo ke mo tsane jo go rapela thata mateng hore re khona sala meleko ya e tse morao e tsang ke tsane le ke batho bana go misa moye
that's
always strong
thank you mme
go mo di mo re rapela
thank you mme
and then mo ta benya batsa Basha, they don't want to participate in the sense of track. Because maybe now, when we're going to be able to do it, we're going to be able to do it. But the track is going to be able to do it. Which is more of a chance. Because we're going to be able to
ke a ho modimo ka bo priesta baka o ya ho modimo o le ntate o dilana le mo kriste o le mo sicilia o le mo anna o le mo pele o le mo kriste fela ya seng le go bane dipitse le teng taba ya diphutheo ke pitso hlengwaneso ke pitso o ke pitso
ke le baka lena ntate masalong ke reng ha ke khutlela tabeng eo re ne re bua ka yona ke gore letsatsi lena la di 27 of February hantlente ke leeto la thapelo la motho ya bonang hantle o mogena modimo ke ya mo hloka ke hloka go bua le ena mme ke ile go kopa mme Maria Moferiko gore o ele mme nkatametse o mogena modimo ena nkatametse go mora wa gago ka tataiso ena e o wena o mphang yona ya mmabana
thank you ntate ga ke tsebe ga re qetela re diela taba tsa rona gape ke kopa o koetse semem ko ntate ke lele mona reetsa digaboi jwale ntate digaboi o sa le gopola lentso leno
ntatekgoeletso
ya lenyalo ntate reetsa mokete jo a ko goeletse tlhe ntate ena ke radio ya rona ntate a re sebedise
ka nnete ke re bakeresete ga re ke re iteleng ka letsatsi la 27 ge ke re o tlhatsa bophelong ela bophelo ge o itlatsetsa le gona goang ka bophelo ka go ya monono leetong lena la thapelo this Marian pilgrimage e tlabeng e tshwaretswe Our Lady Queen of Peace, Bophelong, Thunderbay Park. Ke Dube Street. O tla ha ka nnela ka pakang nna ha o sa tsela o kena Dube Street. E o tsamaya ka ona straight isa be yo bea mo ke ga ke le ngwana teng.
Ke
le tsadi le nka o fela ge go thata ha holo holo batjha gore o e le batjha ba ke ga ke Catholic le batjha bo se ba buthatelo bo botle. A le ke le tle monyetla ka ona o tsatsa rapela. Le ke le tota le ya maipolelong, le ke le tota le bewa matsogo. Le ke le tota le adora morana Jesu ka tsela e kgethegileng. Ha ile letsatsi la lona, this is your appointment with Our Lady.
Yes.
She is inviting you gore letle le ke le tota le ba le nako le ena. Ke le tie tsotlhe ka o fela tseleng teng. Ke nako ya boikitlaetso, ke nako ya boitelo, ke nako ya go etsa mesebetsi ya boitimo.
She's inviting us to go to God through her. A kereng tate kere re le batjha kere ka ine ile Valentine bekeng e fitileng. Let's go and have Valentine with Our Lady. Let's go and have Valentine with the Lord.
Yes,
re kere ba re love relationship ya rona le Modimo. Re lebuile tle ntate wa ka
ntate ke lebuile haholo ka monyetla o mphileng ona ntate ke lebuwa le bambabedi ba letsitseng ka nnete. Ya kgothala ga ntse re utlwa gore ba dumelana le rona ka tse re buang ka
tsonaseobane
ge le ba lokileng
etsa mosebetsi wa morena Modimo gaolo selemong sena sa mogau le rona ntse re ikelelelwa gore re tlhoka mogau wa Modimo ka dinako tsotlhe gore o retse gantle tanke ntate wa ka St Philip Neri ke bano jale se re tlhaka puo ya ntate molapo ka sefela se momamedimong ke o sentse a kena mono pele re batle re kena kgotsa oshe a re kere St Philip Neri jale re tlhake mabala jale kapa le go ra lebogang tate molapo Modimo o etse gantle.
Veritas is hosting a Women's World Day of Prayer with the theme, Receive Children, Receive Me.
Our churches must wake up and play a more decisive role in bringing people together.
Come and pray with us on Saturday the 5th of March at 10 a.m. at the Cathedral of Christ the King in Johannesburg.
Mary suffered vicariously on behalf of all women. Why then should women continue to be treated like property, like slaves, in this age of human rights?
Mary, our mother, teach Ke lindiwe shabalala moya parish ke mamete Radio Veritas.
Moya parish aura le wa me shabalala ra le bua ke nete re mametse Radio Veritas. Ka mono ka Thembisa ho ya jwa mono ho ya jwa ka mono ka Thembisa a o ka morana modimo a karetsa hantle ka pela se mona fela re ka theoa ra theoa Rustenburg kae ka pakae bana beso ke rata ho le bua ke rata ho le ba botle ba nentse ba re mametse rena ke le naneo la rona la letsimeng ka lebitso ke mohlo Masalon che smart tsa sa radio se khutlile le tla mutla o ta bana le lona he ho sane me re le bua ke ni ke rata ho le bua ke rata ho le bua ntate molapo botle ba lemba founa le wena ntse ga re mametse hela sister joe ntse ya jwa nna ke ho potse sister joseph hela ntate maretlano ho yang ka mo ke le ho potse hlabana biso modimo a letsa hantle ke rata ho le bua ke ni ke rata ho le bua ba mamedi botle ba ntse ba re mametse ke rata ho mamela kae ka pa molenteng re tswa jwale ka sefela sa St John Vianney ba re ke tshepile go wena re itukisetsa go kena nakong ya Holy Hour mo Father Ronnie Harold o tla bang a retelela pele ka mmisa re kena go soft option e be changing gear ee bana beso mananeo a Radio Veritas which bring the good news a retse gantle go rorise Jesu Kriste.
Amen.